na wataka kukata kama we. Bona unaria we kuya. Wewe siyo wapa hey. Wewe siyo wapanza hey. Beba imani ndugu yangu. Beba imani hey, ndugu yangu. Mungu yuko nawe hey, hey. Mungu yuko nawe hey, hey. Nyamaza usilie Yamaza usilie we mama yangu. Wapo watumishi waliyapitia hayo, lakini Mungu wako hakuwaacha. Lakini Mungu wako hakuwaacha. Mungu watatenda leo, amin. Mungu watatenda kwako leo, amin. Usife kizembe ndugu yangu. Usife kizembe ndugu yangu. Bwana yupo pamoja nawe. Usilie. Bwana yupo pamoja nawe. Usilie. Wo 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 wo. Haya. Yeah.